Tijani an wal Alhaji Abu Sambor Barka nyam golluje gorko biyetedo Alhaji Abu Sambor Barka wala mbiyermo Alhaji Tijani an sanki ko nyande aset sappo nay lewru setto hitande ujunnaje didi e go jaggande wuri dubi chapande nay e jeegom yuma makko wiyete ko nene Alpha Ali Jara burdo andirede Kumba Maro Lenyan baba makko ko Samboru Barka woni inde mum Alhaji Tijani an ko kodde jinnabe mum kadi ko sajo nde tawno rewi ko e funebe dido worbe Alasan e Aluseini so labi ko golle mojjo ngoni ndimaagu bingu mojjaagu ko cudaari tan ndeke fodde kala gurdo ko gollaade hello nay ko daranade e dadanade fewnude saha mum ko daranade e dadanade fewnude yonta mo hawri o ko dum wadi so neddo yontama ene haani namditaade hoore mum namde didi so wadani joni holde badanmi min poddo wadde o so mi wadani hol badanowumi ko nden yiande ngardunde woni de Alhaji Tijani an jogitino e der ngurdam mum fuf o daddi faindare o fawi hen fimde o yobi duaw o nyagi ballal geno o fibi aadi hakkunde makko e lenyol aadi mo sewani saka taja aadi mo wudani saka buunya ha nyalama mo aflina nyaama makko hayre heedi hoore wonde wada koyde o hirjini jangde e gollal o noddi dental o ewni ngotaagu lenyol o darani jellitaare pinal o dadani e ko alda e lore bamtare demgal ndu aadi timmi Alla yidimo humpinanimo ewnimo to makkatal mukarram fawto yaade dosgal jobal dine men l'islam cubado o seni o salligini o juuli o huccite e rawda burnaado windere o duwi Alla jaabi o arti ngendi makko yumari e leydi makko Senegal o wadi mbaynigu makko ha timmi o tindi o daari o siftini o softini hello jeegom nyande sappo nay lewru setto ma mbiyen Avril e hitande ujunnaaje didi e go o yalti aduna e nokkudo wi'eten jundu sara wuro Madiw o mo woppi hesnibe dido e sukaabe jeenay rewbe e worbe e der hen luuti gorko innitiraado mo bandiraabe Alhaji Abu an wuri kadi wodi o dali nyam golluje payondinde parnorde ngardude cudoje dartol lenyol yo Alla yurmomo yafomo wada ton foftorde makko kanko e dendagal maybe julbe eraadi erango fewde e lenyol bandiraabe ko adi fof ko doonade on mayde Tijani an ko basal mawngal ko ustare mawnde wonande lenyol ngul hello jeedidi nde tawno hono Tijani en kewani ete kadi mbebani en cunima en goyi ha satti kono pamen non aduna o dartaki do tan e ndedo mayde ko jokkowo ngurnam lenyol ngol ne kay dartotako do koko jokkata dum firti ko lenyol ngol ene hatu jini e sagataɓe yarlitiɓe e ngol sokla ngendiyankoɓe sasɓe e kala saha e kala nokku wadde non ngendiyankagal ko hunde tinde nde weɓani ete wonamo woni kala rokketeɗum so en dañi ngendiyanke tinnoɗen e mum gila e ngurdam mum oto ɗalen ha mayde jola heddo eɗen goyamo eɗen cuno mayde makko eɗen kolla wonde eɗen jinnomo walla eɗen jottodirno e makko jottodiral tingal haaloɓe pular mbi lekki batirki duulete ko gila ene woni sopoƴuru won e woyoɓe hannde Tijani an meɗano jogade e mum haaju won wiyannoɓe ko haalanno ko bolle puyɗe walla o wondi ko yidde tineede won sodoɓe hannde nate makko walla leppi makko so keɗinoma mo ettinoma famde mo gila e ngurdam ɓuranno wadde fayida so tawi noon ko suni ko fof walla ko wayata ko fof ko joni faami ko wonno darde Tijani ko hunde hulɓininde hello jenai. Kono mbele alla, maade tijani ande, waila erde kewde e hakilaji kewde. Hande ngendi yanki fof, gondo edo lara leidi ndi, bone mum ko koreji mum. Ko burbe batade ngade to dadade ha tida, ngam habade dum e kalafannu. Ko ben ngade to bonni didum, e fawde edo mum, e laji haidi ngodani. Hewi do ngendi yanko be peri, njai sabu boneji koreji mumen. Oto mbel sindo den ha belel hora, heddo eden gasa bulli e nder nehande mum. E rango fewde e ngendi yankobe. Sagatabe sasbe, wasorbe, tambibe gawe, wakibe petelaji, tambi silamaji, haptantobe nguru, illitobe pinal, hatantebe susbe, dadanibe ngendi, bamtobe demgal. Tijani an daldi on yewende e yelende. Yo Allah sukkan on de yolnde. Heddi ko kikkondire balabe, badon aw bonguji, oto ngope serendu. Beide tinnare ndeke lenyol mon ko patam lamol jobo wol diminna. Tinno de ha bura ko benni. Gummo de buubri ngertine dadungal ngande lenyol ngol wona haside ete e ngol hatu jini e mon. Hene mon ko dadibe. Ko daribe no jullaje sabu gongdinde wonde potal e dimagu ko e darnde dañete. Yoga e mon ko hoynibe bamtare. Tawi ngal da e yedditare. Hello sappo e go. Kono kadi ena wode mon haalobe e nder salongaji bubri ko mbadata. Hewi darinobe ha njiya erotonobe ha nana ha ndoka wutti ngendiyan kagal e yonde hakkunde nde tawta ene mofi payndale godde nawtiroje lenyol ngol caggal. Hewi jogananobe holare ha njorto mawnina dutti nyam fi lenyol. Ene labi so won bamtobe lenyol ngol ene wodi bamtortobe ngol ngindan ko be lenyolam yo mari tijani an won sababu jitondiral e disnondiral hakkunde mon e hajju gamaji paingu nyande sappo nay setu ujunaje didi e didi hay gote mon oto ngakku kawrite njoddodo de lelnon tuknorgal gal mbaydi e lowdi gotiri mere ndokkon chopoji garoji di walla lenyol ngol e kubal holare nde wudaka saka buunya jikki lenyol fof fawama e mon yo Allah won ballo bandirabe mbaynondirten ko e ndedo yimre nde banno den e dow gorko gamaji baban Fatimata Dikajo kodde Samburu Barka e nene Alpha Ali Jara yimre alapti an annabi labdo jettindo nelal lenyol labado e kele jaltindo gedal lenyol har bianke chas do dendo kisal lenyol alhaji yo geno yurme ya foroma jado nde tijjaka ciatoraka jado do hewndu mo nawani yaware indema yanti wa sortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itan do ngendi teddindo jaatiji jol fimde laptunde mo lunaki jikke jalal kergal gal yaadani e mbudu sikke aduna woyima ko yaano adinobe anniyaji ma e darnde ma sattunde rontobe nelanobe caggal nelaado fof kertini non ilama an seydi an hujjiti kolaade fof adaranima kaddi ngurdam gotaagu lenyol adadanima kaddi ngurdam dimaagu lenyol naforande hayso caggal ma mbele nafta lenyol gorko gamaaji nan gelongal fuuta gido ma odo jeewado sabu hattaade golwole ma reedu heewino damaaw saatunde jiduno den kono maade jamfima aadimo badduno den ombori pandale dorwore de toppuno den gido lenyol yo saare neema won foftorde ma Allah wadan ma to firdausa hodorde ma mala noobe gilay baba adama njabbo ma adinobe ha e watindinobe kala bismo ma amin ya tagnodo asmanuje leydele jom katande nullo benbe gal day cadele ittudo neema resni minam ndaki njobdele gelongal fuuta lollirdo njay Saidu Amadou hakkeji kala wonande fedde bamtare pular e murtani itande ujunaji didi e jetati jilo o ko Bokar Amadou Ba kalfinado kumpital fe be pe me noddirgel ngel ko 22 diga jeenayi capanɗe nayi capan tati e tati. Email bokarba@yahoo.fr.